onye afọchi na lo nyechi a na-agbachi maka ife na-alụ ka nna alụ anọchiri ihe ụzọ yọbachi ebe ebele tinye uchu n'ọlụ ya ịpụta ngwa
music at NigerHighlife.com.